Diego Beat.
Bobo prend the beat.
I'm coming home.
Humu kambwe bad drama. The main barabiz. The main on the
pop. Byari
bigoye cyane. Marina urabizi. Mana ushimwe ku beat chapter.
I'm coming home.
Amahoro kubanje shalom shalom. Abadapfuye barabona na amina amin. Nkuko bidahira bose ukiriho shimira Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana. Bijya gutangira ku itariki enye mu rugerero umwanzi Yesu yatatumiwe yazana umunabi mu nzu iwanjye nta rwango intonganya zivuga ntazwo zije. Jay Polly w'umusani yahinduka umunyabyaha atyo. Itariki ntimva ku mutima iyo minsi yaranzwe n'amarira abakunzi batakamba cyane abanzi bari ku icupa. Amaso abona rubi mu makubu habonera inshuti ko bambwiye bati yagiye kera kubusa bati niba ari kana simbuke pande gari bati niba ari umutari na tripingu twemere amagambo si uku yavuga bacika ururondogoro inkuru yari je kumvuga TV na radios abamvuga batanzi bati navumwe n'umugome abanzi neza bati n'impanuka si uko ari mubagize aho nari habo twabanye n'imbarwa kirwana n'umusaraba wawe nta muvandimwe mu murwa
tegukuri panye kujabona ikisi yose menye by'amaranga mutima ya cy'urukundo ari rworu
batikabaka kukurekura ntibishoboka abametre n'ibitabo ubwo barahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimiri zinyiza bavuze ko nta kiremera nk'amabuye nabwiwe ijambo nsanuri kurota nkanuye ntindi umugabo ndashona ntintakunanizanya sindi nyirabayazana suko ndi suko nkora nzi neza kuteza imidugararo mu rugo rwe ni koko umurage we nta kindi ni imiyaga nabaye umupfapfa w'uburakaribuse vuba sinabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi nabambye sindakurura itegeko ntiryampereza ndwana no kutagenda ngo nci wamperezayo kuwababeshya ko ari kubwe yababeshya nihashimwe imana ipangira umuntu ibikwiye top top hirya n'ijwi rya nyundo uburoko nk'umusaraba mpetse ni yale yale bigusaba kwiyakira niba atari ibyo kuzabukora zagara
ikisi yose menye by'amaranga mutima ya cy'urukundo ari rwo ruhanagura amakosa I'm coming home
bari bazi ko
nzapfirayo I'm coming home
nk'uko umushari wa vino usharira akanwa niko nare mwishari ni kwimunzani w'ubuzima yari ikibamba ariko ubu ngubu inyuma y'igipangu yinywera amakuru nshi the main on the top Marina bebe uyu mwaka ni noma sana maze Jay Polly Bobo Pro
everybody say I'm coming home I'm coming home
yenda the sky is not the limit
I'm coming home
I'm coming home
Yeah,
come on, my shit.